nkwasɛm bre ni onua ebre aso sɛ ubetie nkwasɛm wefrɛ obi bi ɔbɛn wɔ na wase wɔ sɛ nkwasɛm ebre edu fra hokafoɔ wefrɛ onua frɛ oba na efrɛ fipamfo sɛ nkwasɛm bre ni onua ɛyɛ musomfo Akwa Hayford ɛna mede asɛm ɛde brɛ wo mɛsrɛ sɛ ɛni deɛ mu yɛmmɔ mpaeɛ ɔdɔmfo no mmɔbɔhufo mpae bɔtiefo gya nkyɛn na akra nyinaa ba obi ne waba w'anim akɔkɔ aberɛ a wonhyira no na wasɛm so ɛna ɛhyira awurade paebɔ no sɛ ɛna nɔpɛ yi yɛayɛ krado agye w'asɛm atom sɛ awurade yɛbɔ mpaeɛ sɛ yɛmu bi ɔhaw no amanneɛ da yɛ so a wonam w'adom so wobɛkyie yɛ ne w'agye afiri mu ɛgyae ɛdɛda mu nyinaa hyɛ wo nsa biyɛnie ne ne yɛadwene yɛnte aseɛ ni ɛberɛ yɛtie w'asɛm yɛntumi nto anamɔ ɛfa kristo sɛ yɛkra ne agye nkwa obi so afa kristo sɛ ne kra agye nkwa bade wɔkɔ so ato no gyina mu na atumi agyina sɛ wopie a ɛmu biara anyɛ ɔyera aba ɛyɛ msomfo Akwa Hayford na mede mo akyɛ asɛm meni a wotie me kɔ so a ɛwɔ asɛm a mene wo kyɛ ɛyɛ commit to the lord whatever you do bɔ mmɔden a sɛ biribia wɔyɛ biara wode bɛhyɛ onyankoropɔn nsa yɛhunu sɛ ɛni sɛ yɛbɔ mmɔden a sɛ yɛde yɛn ankasa yɛn ahoɔden bɛyɛ biribi biara ewiase wɔayɛ wo ɛnnɛ yi wohwɛ a potakasɛm wɔ se in a word filled with uncertainties and challenges aho nnwoma a ɛkɔ so wɔ wiase nnwoma wonte nnwoma ase there are a lot of challenges going on in this world. The one when year now we are just say what day one kasa wadwene ebeya e dey how and ebebro you shouldn't try to control every aspect of your life we no be real ho and say we wadwene say one kasa obetimi aye den aye but the Bible reminds us that we don't have to carry the weight of the world on our shoulders. Just some little catching a piffy say, in the same part, you're so we are see where you're better so. Hey, we can trust God to do it for us. And of course, no ma, you see, you see, free sign your money, a binny say, surrender to God's sovereignty. I see, dear, a super man, you go say, oh no, boss, so near, sir, see, any money, you know, Bible no come yet, you say. Ɔso na asase ne mu nnwuma nyinaa ɛwɔ no Onyankopɔn dea he rules in the affairs of men ɔso na asase mu nnwuma nyinaa ɛwɔ Onyankopɔn dea dada nti ne ɔno biribiara yɛ ɔno Onyankopɔn dea na ɔno na ɔbɔ yɛn na ɔtumi adeɛ nyinaa na ɔnim adeɛ nyinaa no ɛde nti na yɛn nso yɛmfa yɛn ho ɛnyɛ dɛn ɛnto ɔno Onyankopɔn so na yɛngya nnwuma nyinaa ma no na yɛfa nnwuma nyinaa na yɛde to yɛyɛ abɛti so sɛ yɛbɛtumi ayɛ dɛn ayɔ onuadɔfo a wotie mi bɔmmɔden a sɛ ɛfiri na ɛkɔ no ɔne nyankopɔn ɔbɔɔ so ne asase no ampa ɔrende wo hwammɔ da ɛkyɛ sɛ ɔne obi ahwammɔ da sɛ wode ho to no so yie a nanti nyankopɔn ka no Jeremiah chapter 29 verse 11 for sɛ I know the thought that I think towards you ɔno nya onim adeɛ nyinaa deɛ ɔdo nyankopɔn ɔdwene faa ho said the lord ɔnim adwene kora ɔdwene faa ho na wonim na ɔsɛ na mede menim adwene ko a medwene mo ho awurade asɛm nie asomdwoeɛ adwene na ɛnyɛ bɔne deɛ sɛ mɛma mo awieeɛ pa ne anidasoɔ monua onyankopɔn asɛm nie ɛmu ɔdɛ asɛm wɔika sɛ ɛka berɛ biara yɛbɛkɔ abɔnten a yɛbɛpie a yɛka sɛ ampa awurade w'asɛm no nie o na wo deɛ onyankopɔn wo na w'asɛm na waka na ɔno w'asɛm deɛ wonka nsa ho na wonim adwene kora odwene fa yɛ ho na wowasɛm a waka no yɛ nokorɛ nyankopɔn se ampa ɔdwene asomdwoe adwene nti yɛkɔ mɛkɔ abɔnten awurade ma w'asomdwoeɛ no anim anim fa me nkɔmmra wobɛdu so aka sɛ ma w'asomdwoeɛ no de maba no nti ne ma maba fie so ma asomdwoeɛ no nyɛ dɛn ɛntena ahoma me daa awurade sɛ ɔni bɔne biara mfa yɛ ho nokwasɛm ne masa nka bɔne a ɛyɛ nka nsuo a ɛtɔ no nka yɛn adebɔnyɛfoɔ mpo yɛmu bi wɔ hɔ a yɛayɛ kristofoɔ na ɛsɛ adi bɔne no ka nsuo mpo no ka yɛnyɛ bi nnom onyankopɔn se ɔbɔbɔ mmɔden a na woama yɛn awieeɛ pa menua